talata laso e nayi lewru utti tane duɓuji na ɗiɗi e laso e go yande joyi e mintaji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moon. Sembe habaruji meɗen hannden ni nder mum en kalan ton anden ni difaɗo garki himɓe gomnati Borno ton anden ni leydi Nigeria ɗum ɗum ni fa hannden gan darude noɓe coƴƴita himɓe maɓɓe feroɓe dalila Rafiki Kadiaɗo hakkillo fukkigo gari ɗuy ɗo anden ni de région Difa. En kalan ɗum ni fa hannden dow laabi duruwo ɗi comité cingaɗo ton anden ni nder huɓere agasde onden ni gam hisinde himɓe raɓuji singi gam hisinde himɓe choléra. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden haalan dow ceedaku Sadatu Hassan Jeyaɗo to anden ni gabbu gura bangeere huɓere ñamede anden ni Sadatu Oudou ni fa hannden diyele tuɓuɗe balɗe jawtuɗe ɗe anden kan en ñaami nokkuje maɓɓe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Isan nabre ardiɗo leydi Tchad kiɗɗo tawaɗo Dakar leydi Senegal e jonde hannden joɗaki nder duɓi makko duɗi fa hannden laso tati e sappo e jeena hannomin keɓiri habaru o andan ni ɗo France 24 ñaw coronavirus kandu yaadi he makko. Isan nabre o ɗuni fa hannden miccintina himɓe ko duuɓi hitane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji na e ɗiɗi yaade hitane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji na e sappo nden o ardi leydi Tchad di anden hitane du hannden duuɓi ujuna ɗiɗi e sappo e tati dendu o sarɗana kiite kasu yonki dalila hollude himɓe leydi Tchad di enden mardi bondi. Himɓe gomnati Borno leydi Nigeria illa kenga tawa to enden ni difa ɗum ɗum ni fa hannden gam siryade coƴƴitaki himɓe maɓɓe feroɓe ton enden ni dalila Rafiki Kadiaɗo hakkillo fukkigo gadi ɗuyde cekantaraji région difa o enden nani ko Ousmane Tabla goto nder maɓɓe ni wi'i ko Moussa Mani waddi firta e ɗengal fulfulde.
Darol amin ɗo endan ni wonno min gar min jiya gouverneur kañum himɓe muɗum ɓe difa min jettaɓe guinan koɓe acci min naata nder leydi ndi enda caggal mundu kollan ni min jiɗɗi min jaaha manufatori ton endan to ɗo seede min keeɓi mballa hooreɓe région mo difa on endan keña komin jotti ɗo nde ɓe taɓɓiteke min juuɗe fuɗɗi ɗiɗi saabu gouverneur amin professeur Babagana Oumar Soulum haaldi e hooreji leydi Niger Bazoum ko watta ko tawe min puɗɗa horde himɓe amin ɓe enda saabu jon ono wawi ede jam fuɗɗi wartude. Enen andi himɓe leydi Niger ɗum torrino ɗum en sanne nenne min duro han himɓe amin ka en du kota wuroji muɗum en komin elto Allah ni walla min ɗum waɗano min jiɗiri
militaristemi camu Allah baɓa nasara putanmi sukkuma kasarsu.
Fedde indirade initiative wasi subaka o ni ɗo nder huɓere ñamede enden waɗi hawrino mum gam hollude golle ɗe waɗi har ko darto fillata e kaki dow laabi sinabi en sigilaji wattude dawre caka ɓeygu e ɓeygu ko wonano waɗe ɗo enden nder leydi Niger nani ko docteur Nuhu Abdoulmoumouni ardiɗo fedde de enden ni wi ko Salamatu Kadir waddi firta e ɗengal fulfulde.
C'est une occasion de partage des résultats des travaux des recherches.
Nous yo hedde feccondurde ande non ko heba e le tewtewri wadandi e yaade sigila no koreji jogirte der majjundu tawama no wodi lawo lobbol gol min jiti e mum kan wonno fi yaade loctorore e toyde dum wono rewbe wondube e deedi nonni min daari no wat ko tawe suka umatore gollitira kaindu ko nan kulantareji jaman e do fi be nugo e ko nandi e mudum hanana golle noy watto ko be keba be jotto to kulle de gonto gan kam sukaɓe ummatorɓe endan wawata yehirde ni e nokkuje ɗen endan sewana jamma na wakkati moɓe tawta himɓe sanne to ɗum saabi min mbi no wajibi nokkuje itte ko laatto kamɓe sukaɓe teɓɓe noon ɓe keɓa ɓe jotto kujje ɗe no
hani.
Comité commune huɓere agades ni kawjiɗo filla hisinde himɓe raɓuji waɗi anniya sembinɗinde laabi durudirde ko hisina himɓe ñaw koléragu enden ɗum ɗu ni fa hande nde neɗɗo wari illa natorde huɓere ɗen hiyan laabi ɗiɓe cingito enden nani ko docteur Abdoul Rachid Harouna ardiɗo loctorore huɓere agades de enden ni wi ko Moussa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Les grandes axes
de ce tabbe mawde ko min tugi wadde bato o endan ni wonno go fu ndarde laabi di himbe han tokka heba hisa na walla kaado era mudum won kolera o laabi labo duminen tawda sigila mo min jojjini gam batte fesse neddo goto ama nangi kolera o enda tawan min dum godino min gardoto e mudum fa hande min jojjini nokku to laati nyawbe no bawi jabbitede natirde agades de fu min neldi loctorobe to enda hawtade e policibe be kinno be ganna yo hobe jahalbe nan tindi caggal mundu e mbaybe ndara yalla goddo tawrtaake nyaw ko darangu enda se famama heba ho ene law
de ka deja de cholera
micintina nimbe duni fa handen ko region agades o enda nino limte de region ngiji redu leydi Niger didi to rabu cholera gu enda wangay. Nyamduji yudetede leydi Benin leydi Burkina Faso natoji lube leydi Niger ni hande nde en dari cede mudun no hebe dadi dundu ni fahande rafi adode nyamduji di enden der leede de enden no limtede ko sabi do amma fahande ni de en dari lumutobe leydi Niger mawbe galan nana bildum majjum be bi idu ni fahande ibe darude no be gada ko be ado nyamduji di enden ni be nanna do enden der leydi meden nani ko chombiano shebu ardi do fedde lumutobe mawbe leydi Niger wi ko rabiya mai kan waddi firta dengal fulfulde
par rapport à rash
do ko ciewata filla ciada ga feje curetede bene e burkina do wontino andano himbe gon no ko ciowa kamannaji e gauri leydi mali der labi guika no nanna leydi nisher dun kan waddi ciede kamannaji chami sedda gan arande sakuru du sono takina fa o gine jiego e kemenai amma handen ino sotte ujinaje joyi e keme joyi gauri dindo sotta takina demmu ujine jeego o e kemi didi handen do ino sorne ujinaaji joyi min kalani minister hawjini e filla lumako yeccaki domu dun sadarma yawti filla fedde lumobe filla horebe no leddi Niger no handi kando dawra dabareji lobbi ko hokkata sambe do fi demal be kokka andal e gadana himbe tindinoje do filla demal kan wakkati jugonno wadowa ko a hecedema a hetta gafege de
le produit n'est pas disponible
Maroje ci e gatawani kena e gatawani be ri departement Gaya region to enden ni 200 hectares uji mudun ni ko watta hectares uji hemre e chapande joka en goni ko diele mayo go enden nyami dun duni fahanden dalila diele to gude der balle de enden din der no kuje de enden dum wari du fahanden do fotodiri ko paddorgol diyan to enden ni no kuje go don boni he majjun nanno Naziru Malam Seydou Soudou Sawartobe region enden halir nani ko wi ko fadal alu waddi firta de gal fulfulde
yalla digiti café
digiol patatongol diangol endan kanyon ko fusi illura wane mojjintina ka du konda hande to kalna mi on endan ni gese mar fu ko tawa do endan fu yoleke ndian nyami dum en fatimi yude gatawani war digiongol ndian tamon ko neddo yioto no fukki yade ndian andu konda natol mu fu gure bal tati ko hewirni endan himbe endan tawama hande de der chadal sanne bu himbe non latibe be teddina awugol gawri sembe mabbe fo demal mar ni be gatti dum kambe gala fu golle go sewana demal maaro ngal enda sebe kebay dum ko dudde ma fu dillana ni hormire non mi yi kenya ya wobbe jehino itta hudo kon no warra kokka da paji mu en nyaama kankay
les pailles au moins pour l'alimentation des détails
Dabaji cakantarare département Dogon Douti région Doso handen ni de en dari cellal mu en no wodi dududden du ni fa handen no godi hudo ko dabaji di enden nyaama han no goto der ardibe sarusi cellal dabaji département o enden halirdum en kettino ko Haruna Muhammad de ko todo he ardido sarusi o enden ni wi ko Abdulaziz ayuma waddi firta dengal fulfulde
en termes de densité en termes de
den dari dimma durdude cakantarare amin fu hawtidaade danke den kongori ho kanni burdu dudde to kudala gaadu de iga heccidi dabaji nyaamata ko dabaji keba hudo lobbo seeni de jehi der danke den to yarne handen tidanaami gam petede endam fu e keewi jallal dabaji dindu no wodi nyawuji iri riwru kanni wangi he majji dundu nyaamol hudo heccu kanni waddi dum handen dudal durobe ben he dabaji din endam fu no tawade rumtoje den gam be bawa yehude
Donc il y a qui n'allait plus à continuer vers le nord.
Ahmadu Hamaje Isa suka ummatore leydi Niger non gondon tefaderol jande doctora jande dul fahande jande philosophie do enden ni der leydi meden suka ummatore odu ni fahande subako o enden o wadi batu burtinol deuter makko godon de o windi deuter indirane collection de vieux philosophique dundu ni fahande gam walirde wadobe bak mu en cirio teuteru bakuji mu en di enden no wodir nani ko wi ko adam da wati waddi firta dengal fulfulde
j'ai fait un constat depuis que j'ai commencé à enseigner
non puddumi janginde warde joni mi tagi tagi bi leydi Niger fu wadai bindi e do majjum sako fa dun lato hun non ko himbe nawtorto c'est temps talki goddi binda togon wadde watte kanyum wono goldire do fiko darto jande le leydi men Niger do mi la kinani mi wadde min do konna ballaga an do fi andangal jogimi ngal ka sennan du bindi di du lato hono goanga jonde bibbe adama be kanyum woni ko ballitirimi heba tawe jande ne endan kay hormu hebi yaadi eno leydi enda yirrini en nene milidi bindi di do e di mbawi notade yande yande yannomi hora ka won noy ngadammi ko wadda ballaga e leydi
au système éducatif nigérien
Lawol sappo e jeegaɓol fijoji latol tefa kuppo ko handu bol ni leydi Niger ni fuɗɗama kenga ɗo enden nider huɓere ñamede enden fijoji ɗiɗum ni fa hannde jaam fa laso e jeenayi lewru utti tan duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho pelle duni fa hannde reedu leydi Niger ko région ngiji ɗi enden fuu no tawa nder fijoji ɗi enden hannoo madame Kadera Abibatu Moussa ardiɗo feddede enden ni wiru nani ko wi'i ko mamma ada waddi firta ɗengal fulfulde
gol lawol woni sappo e jeego ɓere ko ɓurodirol wawde ko leydi ko fuɗɗa kenga nogay e tati lewru ut hanta alal nogay e jeenayi région ngiji ɗin fuu no tawa ɗo sayni leydi difa ndi himɓe mum garay ɗum fuɗɗiray nomin girri gam kenga ko weliray he ɓerne feddede maraɗi e garki ɓe gaɗi bononda lawol fa waddi ekkitowo fedde maɓɓe ɗe monsieur jari o heppi yonki makko ndenni gonga ɗum hoya minen jetta Allah.
Ɗo ni nder huɓere ñamede enden koreji kewɗi bonondaji diyele toɓaɗe nder jeɗɗire wittinede enden kewti keɗum en gabbu gura banguere huɓere ñamay gonno nde nder mum ni jo en ɓaleli kewɗi gala hannden to ɗuo ɗunduni fa hannden waddi ko hunduko lawolgol enden ni ɓe tawa eɓe he jonde en kettino ceedaku Sadatu Hassan goto nder maɓɓe ko Faisal Aboubacar waddi firta ɗengal fulfulde. Sadatu Hassan gabbu gura banguere huɓere ñamay jeeya diyele toɓaɗe balɗe bittiɗe ɗe enden du ñaami nokkuje maɓɓe egginowimo kanko e himɓe gon waddi hunduko beddolgol omo wondi cukaɓe makko nayo min tawi du omo siriyanoɓe koɓe bottoro sollare e curki loreji jahanɗi no garta fuu du no tawa dow maɓɓe.
Minen joɗini sey min gi'i ndiyan ɗan natanimin nanganimin fa ɗo en sukaɓe ɓen kay ndiyan ɗan yettike fa e koye maɓɓe minen ma na ko baari giji koƴi min burtini fadde ɓurtata anantani cuɗno caama wala fuu komin keɓe min itti
illa ko ndiyan ñamuno suudu maɓɓe Sadatu o e cukaɓe mum nayoɓe gala fuu to jaha hunduko beddolgol ni ɓe ñallata
ko dari
ɗo yani min ñallata dow debagol gol jamma min takko to himɓe min pukko worɓe ɓen do kamɓen kay ɗo ni ɓe pukkoto dow debagol gol ley innatenaɗe to sukaɓe amin ɓen ɓe bawta ngatol ɓowɗi ɗum waɗi minen takko nder wuuro wallay sukaɓe ɓen kay no ñallanno wi'a no gabban dow debagol gol nden komin nangowaɓe ɗo to giɗa ɗo kammin dekata nemaji amin sollare no ñallanno no hurami
kusagi ɗoyimo
wara ñalla ɗo hunduko beddolgol enden du arana majjum ni koye ɗum war he Sadatu o ɗum haɓɓidu hoore makko sanne ɗum laatanimo saɗornam mawɗam
to jotte gon fuu woni wala ba ɗum nder mette ɓerne min goni aɗa takki wuro goɗɗo gurnal lobban gon fuu ni wala ni dow debagol gol ba lotorde wala to cuuɗotoɗa wakkatiji gon say min junni takki nder goruwol ɗen komin keɓato min looti
fa warde hannden ni wala mosala gom keɓanaɗo filla himɓe ɓe e koreji mum'en tawaɓe hunduko lawol gol toɓe kulante bonnere loore e ñawñawuji gon hewtoɓe. Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngudo yettere pindulol meɗen hannden ni ko waɗi dow ceedaku Sadatu Hassan jeyaɗo to enden ni nder banguere huɓere ñamede enden mo diyele en ñaami nokkuje mum'en kokkol habaruji meɗen timmata. Hey Isa, a hi'i no raɓu ñaw coronavirus gu wartiri sembe e lawol ɗiɗaɓol gol na de gonga ñawgu endan no e hulɗinde mama an gorko.
Alu, miɗo yiɗi famandema min do kay miijo wotongo ni gondumi e huludo fitagol ñaw ɗiɗa ɓerde ngol ɓiɓɓe ñawɓen no keyɗi tinno ndenne ɗum tilsuno mi miijo hulude.
Min kay Isa, ko ɓuri hulɗinde kam kam woni no himɓe gonno gaɗa nder wakkati raɓu gu hande gam ko wona no haale ɗum endan fuu gam firtude ko e himɓe waɗay himɓe ada ñawgu no goɗɗum miɗo hi'a himɓe ɗuɓɓe no ɓurto ɓornaki cummoɗe mumɓe mi anda du fuu nomi waɗa komi walliram.
Alu, hettinami hokke yamirore nde lectorojo mawɗo hokki kam wakkati no fitagol ñawu ngu gonga noon koye ngu hulƴinino e fuɗɗode no makko ko jaali ñawngu ni woni ɗowtanade laabi ko hisintanimɓe gatta sumrema ko ɓurtoɗa fayde ɓeyto ndenayi koye mum koƴa laabi ko hisinta ɗum an kay ndena hoorema e mamma joɗoɗa wuuro ndenne neɗɗo rena hoore mum woɗi du kondan ɗowtano laabi cingaɗi gam hisinde nimɓe ngu ñawu e kulle ko gomnanti ƴamti.
Mi yetti Isa a barkini mi accata du kulal gal enden jaalomi higinanomi wattude summode mum doma hoore mum ɗum tan heeɗi
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.